Aturer na, kuy dot nu ma samba jey, gui gelis na. Walianu, waliane, kuy walian denge dan, banyu dan. Taguna sama yai, taguna sama bai, bane nama demal demal, gui dot nu ma samba jey. Wigelis na suma dago ba ñew sa kër li ma leer mooy ding ma teral ding ma woo yedduma ngar mi baange.